magaalada Baydhabo waxaa lagu qabtay kulan lagu mahadcelinayay laguna bogaadinayay dhalinyarada xaafadaha magaalada Baydhabo kaalinta wanaagsan ee ka qaateen sugidda amniga intii lagu guda jiray bisha barakeysan ee Ramadaan. Kulanka ayaa waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada booliska ee degmada Baydhabo iyo qaybaha kala duwan ee dhalinyarada xaafadaha magaalada. Ugu horreyn, qaar ka mid ah horjoogayaasha dhalinyarada ee magaalada Baydhabo ayaa ka hadlay sida ay uga qayb qaateen sugidda ammaanka.
Dhalinyaradan iyo askartan oo meel ree talyaalkan oo noo isku duuban oo amnigii magaalada iyo sidii meel ree jadwal shee maasha Allah si qurux badan ka iideysani, taasna way baa mahad Ilaahay isugnaati kasukoona way baa talyaalkan iyo ururada dhalinyarada iyo gudoomiyaha tumanka xafadood gudoomiyasho iyo dhalinyaradan ku mahadsan.
Markii meel aan ku iko jarmay lindaa eeda mahadsintin may ognaa inay meel raay talyaalka kulli maal wasiirka kulli la anhiraan may waa amin kasta may waa isurnaayni
oo la xoojiyay wada shaqaynta laama amniga noo dhahayaan haano may la raay naftirsho ciidamada qordan lafade saraakiil ninagdan haano may la raay inay oo ganacsiga nin ka jiraan haano walbarashada ka jiraan haano nin shaqeeyaan xafiisada dawladda roogan haano heedo nin ka shaqeeyaan haano yono baaq muntus ka haadano walay xogahan in ku gudbiyaan hata hanin ku gudbiyaan qaabno aasalin wada shaqayn lafade
dhalinyarada degmada Baydhabo xaafadasha tumanka xaafad gudoomiyasha horta shacab hoob wal ansuubina dadka kale wal masuubi koran kooyt horta xaafado degmada xaafado dhalinyarada madii wal suubiyan walwalba isin ogaado kortan walwalbana isin hagaaji kortan ee walwalba xaafadun hoob oo ka jaran isin habi kortan meeli oo wal ka jar isin sheeg kortan
dhanka kale taliyaha ciidanka booliska gobolka Bay gaashaan le sare Amin Maxamed ayaa dhalinyarada xaafadaha magaalada Baydhabo ku amaanay dadalkooda ku aadan sugidda amniga
sidii abid dawladda la sheegaw dawladda aan qoon lahayn dawladda manaqdo kor dad aan lahayn dawladda manaqdo kor dawladda la siin sheegaw isinu unu dulku marka hadii uu wadankan unna amni jeegun usugan mis amni jeegun ilaarsan bay baa nibdaman fadhiyaan marka inta aad degmooyin kale walaha ta dhibaatada yar yar ka jaraagna ilaahay meelyo ka reeb ilaahay galbajo haskanaag marka way la siin ku baahanya haddii aan haafado aan mashal qaadaw haafado tuban ka haafado dhaw ma hasanin marka aniga anay wasiirkaan u wareeganay hamin hore waa iswaarsanay waxa aniga ma soo kama siyoonin dhamaadiyay seenni geed way sareen inay afur aan aadan shaqayni aamanay taas ee amnu weelasa taas seenni ah marka afurki gabroogi ani kale aad toonyi marka soo kiyo no dhamaadi marka ilaahay gama nagaana
sugidda amaanka degmada Baydhabo waxaa kaalin weyn kala qaatay ciidamada amaanka shacabka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay.